trendybeats.com.
Kuna sini kijaho mne taka kuwa alone. Hata tuwe wawili ni kama keje mekrumu. Jue na juna lita sometimes inashukishanga vibes. Inafanya pressure inapanda na shindwa form. Effort hawe kengi kama kitambo. Umepiga t-shirt nekaki na una mambo. Eti nini? Uliambiwa nini na nakusiamini? Uliambiwa nina scandal? Eti kuna Nancy, Steph na kuna Petra, Maya, Patricia, Becky na Melissa. Huyo masi umeteja ni mtoni wa pasi. Eti basi Carol, Brenda na Sharon. Ukasema Tonya, Joyce, Sarah na Tina. Mara kuna demu wezi mkumbuka jina. Demu wa Kampo, demu ya Kevo. Eti tuzi dunda kuna matinu walinipin. Uongo, hata siendangi club. Wanataka nitoke wajenda ni super sama. Hawafurahi ukiwa na mi. They're trying to make me your enemy. Despite all of this despite, you're the only one that can win my fight. You know my body, you know my mind. You're the only one that can win my fight. You don't need to go out, wait, wait. But to raise a shame, don't make me now, wait, wait, wait. I just wanna let you know today, eh. You're the only one that can call my baby, baby. You don't need to go out, wait, wait. But to raise a shame, don't make me now, wait, wait, wait. I just wanna let you know today, eh. You're the only one that can call my baby.
More music on trendybeats.com.